Exclusive.
Cause K.
Club. I love your music. I love your bass.
Never give up. Never give up. Yes, praise in the building, yeah. It's your boy K-On. Yeah. Never give up.
Green Sounds Media is the best oil.
Yeah. Wadila nari pano kuchitika tete. Badinari subani time reza wandi. Chivenza no kubenza nari teka nyafye. Vindu vyonze ni pano nungo katimbie. Neka vale seka vale kufuisi lamate. Vale kulete lama palo waku bombake. Tekwesha no kunenu kata waka chindame. Lelonga wana kata ratusha kasendame. Kasendame.
Olo wa seke, pena viza wama. Olo wa kambe, ndawiza fika. Ea, ndawiza fika. Kapena viza mama.
Merishu wa malevo kwa ya vena tangote. Lombata yesa yeso kwa bulo kubombate. Nganite vito wene wakulashi tana lunch. Avena kinguga pamba funo roti punch. Nachilota ninshu wa rekaranda nye munandi. Nafiamba nachila tumuwa mkondo pengitandi. Yonze ama meeting na waka teka shapu shapu. Lefi ya kutina ninshu na alfi kwa ni paku paku. Kukwatani vifine charo chawa. Bombe po winga bomba mpaka waku tote lawa. Talenti no wite vifika noko wa isala. Zie walange mpaka lesa temo kwa ikala. Wera kubepa no kubepa shani shani hati. Wena vare chitenshu vare kukumbwa sosati. Telomba manu na makampa kanka kwanishe. Shifuwa ano kufirwa pantu nchirindi mwaiche.
Olo wa seke, pena viza wama. Olo wa kambe, ndawiza fika. Ndawiza fika.
Oh yeah, this is Best Case Music.
Never give up, never give up.
Engineer Justin Chongo.
Just never give up, never give up.
Team KYOC.
Cash me never give up, never give up.
Green Sound.
Yeah.